yoho unambiwa kama kuida kawa kawa. We jama unambiwa kama kuida kawa kawa. Auni semene siseme jamani mabita semene siseme sema nauliza semene siseme sema. Anajua kazi yangu ana ananizalau, anajua kazi yangu ana ananizalau. Yule jamaa tena nimuongopea, yule jamaa kamuingiza mkingi, kamuambia jamani yuko yapo uwanja wa ndege anakufanyia kazi. Sio kina likuwa yapo tukajua jamaa rubani wengine wapo msalani. Ndo maana nauliza niseme nisiseme, ah magita niseme nisiseme, yama pau niseme nisiseme. Sina mapenzi nalia na umasikini, sina mapenzi mimi nalia na umasikini. Umasikini mbaya jamani msiombe nini. Nimekosa mapenzi nimekosa zamani, nimekosa fula moyoni nalia na umasikini. Umasikini ndo chanzo, umasikini kikwazo. Umasikini ndo chanzo, umasikini kikwazo. Niliopenda nitaki kwa sababu sina noti. Ndo maana nauliza seme nisiseme, au niseme nisiseme jamani magita niseme nisiseme sema. We manager Kandoro, Kandoroba. Salimie DJ Msoropo, DJ Kidogodogo, baba wawili. Weye angejua kazi yake wani asingenizarau mimi. Angejua kazi yake wani asingenizarau mimi. Kaluka mkojo kakanyaga mavima, yani bona kazi yangu mimi kuliko kazi yake yule, yani bona kazi yangu mimi kuliko kazi yake yule, yani kazi yangu jamani natamani. Asema Kigodoro watu wanacheza, na kazi yangu ninajivunia mimi. Nasema Kigodoro watu wanaruka wana, na tena masala wanashangilia mama. Haya ndo maana nauliza seme nisiseme, aya magita niseme nisiseme, jama mau niseme nisiseme. Wetiche maki sikia utamu, anaitwa producer Poro Kono, twende Poro. Sikia utamu wa Yaniki Soro, mtoto wa Gongo la Mboto. Mama anaitwa Daji Mnyama, toto na Kozi. Aya mama seme nisiseme, aya nauliza niseme nisiseme, aya mani niseme nisiseme. Anaitwa Farida Mama Jamii, Tabata Mawenzi, Wetu Majangana. Wamekaa asubuhi tu, anaitwa Mbishu Ngasa Jembela, professional pair ya Yanga Afrika. Salimia Kadabla wejiwe tandale ya
Bibili Msolopa wachezeshe.